Zayd latest CJ Mofi.
I think we got another one. MG Sapala. I got baby debut on this one. Gia no dread. Me I go rap on this one though. Delta Records production. You know. Yeah, CJ, get him.
Kale kale ngeni sali mwanana. Nini sina wiketelo. Nini nyandela felana.
Zenika ketelwa awaluna alusa ketelwa nelu ketelwa nga inge lusaliba nana kwa mulao hili kambange hapefa zenika ketelwa ikaka ufela zenilata na itekela zemne mulufa zemne mulu patela initiye nivulela ne mulu katelwa inge lusaliba nana nelu nyanda amulu siye lupile hande favilo waluna mwane lupile la wane lunyanda nelu ketelwa likaka ufela kwa wanana kono fan
kale kale.
Pila kon lata tina zelata mwasi etaka papata pata zivile kuli upilo kiku kasha kasha phone palele lwa kimulimu yali mata mata ena rasia kaya paka kuluna kwa naha konlukela kukutanje matile kakungala ni ulile milelu seyu wa mwamalama fa kufose za mutuki straight wantama senlukela kweza chwale zentavisa siemo ni muvili lifasile nalikavisa kubaba hulu kuna fachwale nalikanyisa nive kwa liva kazale zeni nyakala lisa
kale kale ngeni sali mwanana. Nini sina wiketelo, nini nyandela felana. Chwale fake ni hula, ni hula, ni bona. Akisonelo yeyo, nini nyanda nyanda maupilo. Nini sina nekere malo balo. Chwale fake ni hula.
King kwa marapa Sunny P, Cash Kitty, Mr. Diz, what is one for? Go silent, mamu killer, Commander Steve, DJ Mukera, shine.
Yes, I, ayo, Sigo,
number 19. I see one Mutonga Mishek, truck driver number 13. Hey, I got OCB. I see. Big support, Dali Fumbela.
Latestmusic.com.